Anji, Anji, shake your body. Fona kamba utuna legalize it. Hudem ni maurezi kwa saganji. Kozo mojinga memwa kwa bandit. Sha, 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 mapangale. Shambetangi na shuki, sha, sha, shari. Gra, 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 na chafu wa simbi la fe. Nilikesha jua, ah, kudos ni mchana re.
Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi, venye warena ukuivi. Sezi lamba na labda rizla. Wezi stand kaweno kucheza tifla. Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi, venye warena ukuivi. Sezi lamba na labda rizla. Wezi stand kaweno kucheza tifla.
Who's that ananchungulia kwa window? Huku Islam wezi juana ninjo dingo.
Nishepatana na gangsta 24/7 neti ana hate. Kama Ali kiswali sikuwa gilit. Naombea soulmate asko tena inmate. Stoic overthink kwa shagunga meditate yo. Situ koju na kushuka labda stairs. Tumekuja in pair kudisconnect the pair. Dozi yetisha za macho mebuya ana stair. Uproot kwa meduction dokmea si kawaida. Nanga mvenye na sales inipema waiza. Kuchorewa saba ndo ineza sababisha guangi na guangi. Kutafuta na vichwa kile kidosi mina panga shagla na richa. Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi venye warena ukuivi. Sezi lamba na labda rizla. Wezi stand kaweno kucheza tifla. Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi venye warena ukuivi. Sezi lamba na labda rizla. Wezi stand kaweno kucheza tifla.
Who's that ananchungulia kwa window?